sɛne ɛbɛ too so a ne sɛ kaa yi da hɔ yi ba me ɛhyɛ wɔ sɛ cost of amena no ɛda hɔ no potos no ɛda hɔ no na atim sɛ wotom no agya balance ne kakra ba driver no ɔyɛ wa ɔyɛ wa nyɛ sɛ nkɔde boodua nim nti driver no deɛ wayɛ ade mu nti ɛkwan ne na ɔmohwɛ no ɔmmɛyɛ ma yɛ why cause accident a ɛsi yɛpaa
ɛsi yɛ lɔre kwan no a ɛdeda no potos ɛdeda dedam ebi nkoraa nyɛ wei nkoa mpo wodu ɛyɛ asona house hɔ a kɛseɛ baako da hɔ yɛ no koraa sɛ wogyaa ho pɛpɛɛpɛ kaa bɛtumi ayɛ dɛn abɔ nti drivers no ɔmudu a obi wa ɔma hada onim sɛ kwan ne yɛ nti onani bɛba no so na ne wapue amenam ne ɛsɛ agye sɛ ɔyɛ dɛn ɔbalanse ɔbalanse no anyɛ yie pɛpɛpɛ ne ɛsɛ ɔdibra baabi na ahwɛ kaa yɛ adane a kaa yɛ kaa kɛseɛ wafa drinks more load nti ɔhu amena ne saa no ɔdɔ gye amena ne sɛ balanse ne yɛ dɛn ɛfa no wohwɛ dua kɛseɛ yɛsie a driver no wayɛ ade deɛ mɛka sɛ wayɛ ade because ɔde boodua nom sesie a no ebi a nkɛ nkɔfo a ɛwɔ kae nom ne deɛ baana nka ebi a yɛ nti asɛm pa sɛ wadane kaa no nti no ɛnkaa ne bɛbɔ sɛ yɛmpis ne ade ɔmwɔ yɛ yɛtim a ɔmo kasa ɔmo ano dwudwo mu ɔmo nhwɛ na yɛ kwan a asɛ sɛ ɔmo nyɛma wohwɛ wuroma mɛde hɛ yɛ a adrafoɔ bi twa kwan mu de pipe hyɛ aha kakra ɔmu twa mode pipe hyɛi ahade biara da biaa amenamena nti ɛsie sɛ kaa bɛɛ dɛn yɛbɛku obi wɔ ha wobɛto sɛ kaa bɔ obi a wode anibire bɛkɔ driver so baa ne hɔ deɛ hɔ nso ayɛ no ɛnyɛ